kusoma kulungi sikunyoma Munyikira temweganya fiza baba yivu batugasa bingi N'omulembe gwa kalamu kunongera ensibuko y'ebirungi N'abatasoma mbuto bambi kati badda mbitabo baabwe Mugano gw'amadiguli guno bakaka ensatu bafunye bangi Buli mwaka makerere fulumya kosana amatendekero amagya Kyoka kinumye omutwe atenze be batikkira bakaabo bwavu olw'obutatetenkanya dunia Mirimu baagala giri egy'obwannende mbabuula Okusoma kwetagwalina enjawulo nga si byakuteebereza baba Ngera oluba okufuluma kolejo omulimu ogusanga gukulinze Y'owadde kulya ebiseera ebyo nga bulwadde gyanoga siringi Kaziba sanga na waka meseji ng'ebitongole ebyebiba beba Naye sawo kati ebiseera bino emirimu nga gikomosa bangi N'abagiranga ku mpewo entakera obatuukako ne bakuŋŋoola Balala baagala koze bbanga experience nga mpanvu Kale kwe akafuluma koleji kye kiva kiba ekizibu gy'oli Kwe kwagala mbawe ku magezi
Oh abayivu Muyige emirimu gy'omutwe mugikole Bakubana ndaba batyanze yasoma Yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu Oh abayivu Muyige emirimu gy'omutwe mugikole Bakubana ndaba batyanze yasoma Yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu
Bagibenda byenga gibayambye Ananga yalamanya ensebulese Kiswaza n'omuyivu yingiriya Bw'ota okufuna okunoolera emikono N'osabiriza nga bunyumya abalabi Ejja batasoma nze gye nnemye okukola Bwe yasomerera ku mulembe okufuna Olw'ebitongole ebikyuza abakozi Abalala basalako basale N'okubola kati kumumye eggwanga Erukiga wakolayo bakiga Nebwoba n'obusobozi tera kulaba
bo oh, abayivu Muyige emirimu gy'omutwe mugikole Bakubana ndaba batyanze yasoma Yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu Oh abayivu Muyige emirimu gy'omutwe mugikole Bakubana ndaba batyanze yasoma Yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu
Mbera mujinga enyini Ndabayo n'abasooka mu taxi Songa mazima aba diploma Jivuge baseke gwe totya Abe kuluntaza ne beemala obuyivu Gwe batawere bakulya amaliba Betulaba bonoonekera mirabo Kakere wala jafukirira omutima Amatama ne gamwengera nende Olwakajweso obutamuva mibatu Buli wafu namufuwayo lukumi Olwawoza kiwedde kanumya abalabi Olutamira n'afuuwa ekingereza Ng'eno n'empale bwe zibuna ebiraka Buli mulimu gw'omulaga guvuma Walinda guli gwa diguli gye yasoma ba
Oh abayivu Muyige emirimu gy'omutwe mugikole Bakubana ndaba batyanze yasoma Yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu Oh abayivu Muyige emirimu gy'omutwe mugikole Bakubana ndaba batyanze yasoma Yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu
Abasomi kumwa tugamba tangaze Ku mirimu gy'omutwe gino Kintu kikulu mundu menye mukinyikirire Abakava mu situation kubanga tonda funa jokola fubanga poiye poiye muntu omugunjufu kola okutuuka olizuulira obwakawunta nti emirimu gyogayirira bangi bafunyemu mwana wange totirira emikisa gijye we gityo kwesanga ne lugabo guga kusimide njagala mberekeze nekyembasa bulungulu mu lwensonyi we muve mu mansonyi nsonyi n'ensimbi teyina fomula
abayivu muyiga emirimu gy'omutwe mugikole bakubana ndaba batyanze yasoma yitana omulimu gw'omutwe mu kikapu abayivu muyiga emirimu gy'omutwe mugikole bakubana ndaba batyanze yasoma yitana omulimu gw'omutwe mu kikapu abayivu muyiga emirimu gy'omutwe mugikole bakubana ndaba batyanze yasoma yitana omulimu Banana baba jenze ya soma Yitano umulimu kwa mutwe mu kikapu
www.mp3ugandanmusic.com